dowladda Masar ayaa soo saartay tallaabooyin hor leh oo lagu yareynayo faafidda cudurka COVID-19 oo maalmihii ugu dambeeyey ay kordheen tirada dadka uu soo ridanayo cudurka safmarka ahi. Amarka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Khaahira Mustafa Madbuuli ayaa lagu sheegay in la mamnuucay isku imaanshaha iyo dabaaldegyada muddo 2 toddobaad ah. Ra-iisul wasaare Madbuuli ayaa sidoo kale sheegay in gabi ahaanba albaabada loo laabayo xarumaha ganacsiga sida moolasha, shineemooyinka iyo maqaayadaha marka ay tahay 9ka fiidnimo ee habeenkii muddo 2 toddobaad ah. Qaraarka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Khaahira ayaa lagu sheegay in tallaabo laga qaadayo dadka jabiya amarka dowladda. Guddi sare oo maamula aafada cudurka safmarka ahi ee dalka Masar ayaa sheegay in aan la ogolaan doonin maalmaha ciida isku imaanshaha iyo dabaaldegyada, isla markaasina salaada ciida lagu tukanayo keliya masaajidda fasaxa u haysa salaada Jumcada, iyadoo ay mamnuuc tahay in caruurta la keeno masaajidda. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dalka Masar Mustafa Madbuuli ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay sameynayso dadaallo ku aadan sidii tallaalka cudurka coronavirus loo gaarsiin lahaa muwaadiniinta reer Masar. Waxaan rajaynayaa 5 milyan oo masaari ah in la siiyo tallaalka cudurka COVID-19 bisha May gudaheeda. Sidoo kale waxaan ku hanweynahay in la ballaariyo xarumaha laga qaato tallaalka si loogu fududeeyo dadka masaarida, ayuu yiri Mustafa Madbuuli, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Khaahira. Arrimahan ayaa ku soo beegmayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey dalka Masar ay kordhay tirada dadka uu ku dhaco cudurka safmarka ahi, iyada oo maalintii uu ku dhaco in ka badan 1,100 qof. Dhakhaatiirta caafimaadka ee masaarida ayaa horey u sheegay in dalkani uu soo galay nooc cusub ee coronavirus ee sida dhaqsaha u faafa. Tallaabooyinka ay qaadayso xukuumadda Khaahira ayaa imaanaya xilli maalmo uun ay naga xigto maalmaha ciidul fitriga, waxaana laga dareemayaa magaalada Khaahira ee caasimada ah iyo guud ahaan dalka Masar sida dadka muslimiinta ay isugu diyaarinayaan dabaaldega maalmaha ciida. Xuseen Saxnuuni, VOA, Khaahira.